As we meet sisters around the world,
yes, yes, is ma ewo ewiasum enna ne ye nigi ewo mo adanse die a mo wo bebre na no na mo fuma busu mu a maba asori mu foforo na mo gi da mutu kwan kwantententen na mo de ba asori na afensu no mo je apam na mu edi eso ye hoahoa mo mo ye onyankopon ene breimu empenimfo nanse mene meku mel nya obi ano odi yanim ewo museum ewo Australia ne oba a wadi edioson na moli ehunze oni ema ana onwareda onu nkwa na ne maame mu ewo no ne maame ne papa wo no na ne maame ne papa wudi dadada na ni onwa onuamu abusiafo aka no so eti omanfo froso kra na sunsun bi eka kire mi se tisese ne nyankopon e wosro e kasa kire mi o si molly onye ankonam molly eye me baba na meye ne papa na oye osumbu ema me ewo me mabusiam e na onye ankonam da na asem a mani gi ho a ewrade no ekan efa Lazarus on Joseph ne eche mi se na Yesu edo Martha na ni sister ni nua ba Mary e na onua ba ma Lazarus na ye beka che Yesu se Lazarus e yare na Yesu ama empofuru mu a otena hon mu enanu echi a oka se sa yare we se ebe she nyankopon enu onyam se onyankopon ba no ebenya enuonyam efa ho na ote ze Martha ete ze Yesu ba no kokoshia no na oka ne esi chren Lazarus ye de na ashe amnamu enanan na osunu Martha edrimika ekoka che Mary se ewrade naba Mary na areho ashe no suma no drumika ko Yesu ho no eko bu nkotodwe won na ase na osun na Mary ye kache se bra Mary Yesu ehu se Mary Yesu no ne rehoe ne hano na obizaz ehi na modinato na onwo ka kire ne se Ewrade bra na behwe na ye kan se ensem a eka akoma a ya chro trosem Yesu esuyi na apostle James E. Talmage eka se bra ohu se ema no era ho no Yesu enso era ho na ono nso nisunsun e ha nisunsun na sa esu ehun edi adanse e wo adoye ene se odo a yen ejapa wosro ne ne ba Yesu Kristo eye ewo maye mu bia ankra kra bia bra arehwo efri ene bonne ene ohaw ne oyaw efri abraboy mu minuanom ema yen ejapa owosro ene yaje nkwa Yesu Kristo enim yen ene onu doye onu nim bra yewo oyaw mu anase ebre okwan bia so onu nka se eye se wo se wo yo oyaw mu na bibia beye pepepe na wo beton anase wo kumbenye adwuma ana wo ba one na ne nambasan ebesa be nachi onwo etnya atinka a eja ewo mu na yeti onwo do no ewo ye ya onu amaka se na obekọ nanim na obebre oyao ene ohao ene ensohwe ego bia ensohwe bia wo biasimen na na wei se ne ebe ya asem ebe bam se odin oyao ene yare ne nkrofo oyao ne on yare ebe to ne ho so na obesan so afa onu oyao se ne ebe ya na kuma mu no obenya adoye na watimi aboa won efa onwo emre ye omu na se ye dwen ese ye ngajapa osu ni yaje nkwa no onwo nimye and also on name pa. I was here Kai near Yesu Ekache Oliver Cowdery. Or since Ocean Share said Upe, I dance the Biwa, Chaweni, Ekore, and Ajuna, Usum or Wakuma Mucha Menon, Sunny Abbey, I will be who says Annie Mawi, Aya no Crana, and Fitias and Ajankanka, sir. Be bie ni hɔ no ma agye onyankopɔn ɛna onim wadwen ɛne nea opɛsɛ wo yɛ wɔ akoma mu na agyenkwa no ɛka kyerɛ Oliver sɛ onim bibia ɔkan ɛfa empire ɔbɔɛ no na ɔkae ɛbre a ɔbɔ sampae na anadwo no mfie bebree atwam meku ɛbɛ yare paa yare bi a yɛ ɛntɛnsi na enya otweni etwam no obeyare kese na afi na medwin se oba kwu na manka nchire obia ehu ana aba meso na ne ye wo as enkwala bebre wo yabusuan a ne yesan ya wari a ebetena hon muda na se medwin se meku ebefiri mi nsa na menko ameba be ye enkwala no e ma me yes ma ye ankonam na afi me bukura fu na me ema eni wo se me ka se me twe me hu efrim me ja wo so no na eda bebre ho na me mompa ye biem na me nsise mabrabo na me sui na e tre no me be hu se mintimi me nkwa mintimi nya sa de ewe enti no enna bebre chi no me di me bu nkotodwe e na me di makoma e ko meja osu no su me sre no boni fache se me yi me hu efri ni hu na me ka chere no e fa enie ma ehye me mu pa no na fe me sun e ba bontin na se we no pese me ya me ye na me nim se owo enhyehye e ma ye nyina brabo na bra me bu nkotodwe a me nsun kyerɛ no na asɛm dɛdɛ a ɛhyehyɛ akoma yie ɛbaa me so na ɛte sɛ sɛ ne yɛde ntoma akata me ho so no na ahyɛ me so no ɛwɔ dom mu na me asɛ nea mete sɛ Onyankopɔn ɛka sɛ bue nko ara na na mepɛ sɛ mehu na me hyɛ me ho sɛ mentwe me ho mfiri ne ho biom nkakra nkakra na ne nwanwa so no meku ɛho bɛtɔɔ no na ne ho bɛtɔɔ no koraa mfie bebree akyi no meku ɛne me ɛsan bu nkotodwe ɛwɔ yɛ baba wɔ no adidu nso ɛserɛ no sɛ ɔno nso bɛtena ase na saa bere deɛ mmoa yɛ baa no sɛ daabi na saa adɔ I think I am in every Jinkwane one wa share your bono. I sign a bar, Missu, Cassia, Nani, and him say, and put Yankupon a friend's home refin. Be bea beye pepe. We have come to know. Yababa be who say, I was here day ya this wa etu a radinusu. Na ye who say, or doye. Na onyatin ka emaye ewo ohaw ni yawa yedim ade bakwa papa ene oba enya ene ama kito a odi adanse eche ne bahilaman ama eka o yawa oti obra na oko nyankopon nim se obekwo akwakoji aten ewo boni bebre awan na onya adesua enamiensa ewo boni anwa yenyan okɔ na okɔ bom paye esreja no ewo bra wonu ne ho no okakye helman se ode okesia eba ne so bra na onkai ne yawo ne biem no na se ye beti oya okesie no se ye be nyankopon chen ama ehu eniso ade se onyankopon eti ne ahinwa so na ɔka sɛ me kra ɛpɛ sɛ ɔbɛkɔ ɛhɔ na nyɛ saa na me nuanom ma sɛ yɛ nyinaa yɛnya atenka sɛ yɛnu yɛ ho na yɛdwen ɔdɔ ɛne adɔeɛ ɛne anigye ɛne aseda a yɛnya ɛma yɛn agya pa ɔsoro ɛne yɛagye nkwa no sɛ yɛn nso yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛkɔ hɔnom sɛ ne ɛbɛa ɔbɛyɛ a waa waa tu ɔdene nsa dɔno bɛyɛ awa awa atu biem sɛnea awurade no adi adanseɛ kyerɛ me sɛ ɔne remfi ne ba papa lord molly lenton miso medi adanseɛ sɛ ne re emfi o bɔne bi a wayɛ mmerɛ bi a wɔ ɔyaw bi a wɔ ɛne adeɛ a wobrɛ ho a woko wona mu no wonim ɛno ɔteaseɛ biribiaa bɛbrɛ asi biara ɔdɔ wo na ɔde wobɛfa saa ɔberɛ yi mu sɛnea ɔde mary ne mata ɛfa mu no watua ka no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛhu sɛnea ɔbɛboa yɛn fa wade so akɔ ne so na ka kyerɛ w'agya a wɔ so sɛnea wodwen na ka wɔyɛ a wo kyerɛ no ɛne ɛberɛ a wowɔ mu na fa no nyinaa ma no hwehwɛ da biara hwehwɛ kyerɛsɛm na ɛhɔ ɛna wobɛnya awerɛkyekyerɛ ne mmoa yɛn agya agyenkwa no bisan sɛ na ɔbaa bɛtumi awerɛ fi ne ba a ɔnom no na ɛnya deɛ a ɛnya wɔn ho bɛtumi awerɛ fi na mmom me deɛ mewerɛ mfi o mede wo matwerɛ wo agu me nsɛm mahyɛ sɛ mo mu bie ni hɔ a ɛwɔ sɛ ɔkɔ baabiara na mmom no masan hyɛ mo sɛ momma me nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛso me mu na moahu saa na ɛwɔ sɛ moyɛ ma wiase nyinaa saa ɛne yɛ bɔhyɛ ɛwɔ sɛ yɛte nka no na yɛhu ma yɛn ara yɛn ho na yɛnya yɛn agya pa a ɔso no ɛma nyinaa sɛ yɛbɛboa no nso ate nka no ahu sɛ yɛn agya pa a ɔso no ɛde bi ɛnyɛ yɛ bɔne nko a ɛna ɔde ato no so na mmom yɛyaw ne yɛ ɔhaw a yɛrekɔ mu nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nso bɛhu na sɛnea ate nka a ɛba yɛ so ɛne sɛnea ɔbɛkyekyere yɛ werɛ medi adanseɛ ɛfa ne ho ɛwɔ yesu kristo din mu amen.